Unakusanya virago, unataka kwenda zako. Utanipa mimi tabu, wewe ndo furaha yangu. Nitavimisi vitamu, makisi ya mashavu, wala sipati jawabu. Nitaishi vipi bila wewe? Sondoke, mitali, sinchoke, mitali, shafoli, love, mitali, no. Sondoke, mitali, sinchoke, mitali, shafoli, love. Nauliza, when is love, lonely power before? Nauliza, when is love, lonely power before? Kosa kipi ukawafata marafiki mpaka nimenyang'anywa kiti, mbona bado niko fiti? My love, sijawahi kukuchiti wala kukutemea shiti. Umetekwa ndani ya city, unaniona misifiti. My love, siondoke mitali, sinchoke mitali, shafoli, love mitali, no. Sondoke, mitali, sinchoke, mitali, shuffle in love. Nauliza, when is love, lonely power before? Nauliza, when is love, lonely power before?